maradhi, niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda kosa, nifungwe. Kama kupenda upofu, misioni sisiki. No mana natangaza na kupenda, wewa mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, aupona ni ukue. Ukifika na pona pona, na rangi yako black mina kuona white. Wakifupi nyundo na kuona na munara. Anakuona moto mwepezi, japo chi chi chivong, chi 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 chivong, chi chi chivong, chi 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 chivong.
Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama.
Minyama
mahaba na sasa moto moto moto, kajaza kajaza kajazia, mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia, wala staki uende gym mtoto. Ah yeah, kumbato lako mama moto moto. Ah yeah, kumbato to 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 soto yo yo to to miuno yo yo yo. Nani alisema vibonge wapige miuno?
Kibiringi biringi gororo chini tavunja chaka. Hayo maskini jinsi we mama na vushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge mtumbadi.
Chi chi chibonge, ha chi 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 chibonge, chi chi chibonge, ha chi 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 chibonge, chibonge, ha chi 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 chibonge, chi chi chibonge, ha chi 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 chibonge.
Hey, I'm a process magnificent artist. Hey, got the body in the building. Hey, what I wanna take the building. By the best we own.
Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama.
Minyama mwezako mina pendaga vibaya.
Ah yeah,
mwezako mina ugonjwa wa moyo.
Nani alisema vibonge wapige miuno?
Mwezako mina pendaga vibaya.
Ah yeah,
mwezako mina ugonjwa wa moyo.
Chibonge mama, chibonge mtumbadi.